kuma bika fo fan bɛ Etats-Unis ko fanga sina ka cibo Donald Trump ka hakɛw ma kolosi ani u ma lafasa a ka bololɔsira fɛ. O kuma bɛ senna kunnafonisow kɔnɔ an bɛ waati min. Republikanw ka cibo jamanakuntigi kalata la Donald Trump yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la sibiri tɛmɛnen a ka bololɔsira fɛ n'o ye Trump Social ye. O la a y'a fɔ ko bololɔsiraw cakɛdaba n'o ye Microsoft Corporation ko bololɔsira caman hakɛw ma lakana wa Iran jamana marabaga jɛkulu sera ka don bololɔsira caman kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ɲamariya nka Iran jamana ɲɛmaw ma sɔn jalakili ma. Donald Trump ka bololɔsira lakanabaliya in kosɔn a jirala k'a be komi u ye sɛbɛn min sɔrɔ a kɔnɔ o be a ka cebo danga ɲi de kan n'o ye jidevansi ye. Kari tɛmɛnɛ a yɛrɛ y'a kuma fɔ kunnafoniw kɔnɔ nga kumaw banbanen n tun be jamana kuntigi kalata ɲi de kan. Jabaraniso min tɔgɔ ABC a ka jamukan min be wele this week o y'o ka senateri jidevans jalakilu minw tun be a ka politiki tɔn ka politiki taabolo kan ka kɔrɔ a ye caaman nkalontigiya. A ye wele kɛ fana ko jamanadenw k'u janto nanbaraw la jamanakuntigi kalata yi na n'a be demokratiw hakili la ka kɛ.
Why are we talking about inflation?
Munna an b'a fɔ fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ? Munna an t'a fɔ dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyara Kamala Harris ka politiki de kosɔn? Etats-Unis sɔrɔko barow kɛra kan sibiri tɛmɛnɛ ɲɔgɔnɲɛba dɔ sen fɛ Las Vegas, Nevada mara la Kamala Harris tɔgɔ la.
And it is my promise to everyone here when I am president, we will continue our fight.
Ne bɛ layidu ta aw ye bi yan. Ni ne kɛra jamanakuntigi ye, ne bɛ taa ni bololabaarakɛlaw ka dɛmɛli baaraw ye, i n'a fɔ ka dɔ fara u ka saraw kan, ka taksi b'u kan ani minnu bɛ baara kɛ hotelw la.
On tips for service and hospitality workers.
Donald Trump yɛrɛ ye layidu kelen ninnu de ta ka kɔrɔ bololabaarakɛlaw ye o la a ye Kamala Harris jalaki k'a y'a ka politiki taabolo suɲɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka Kamala Harris wele a ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ a ka sɔrɔko feerew kan nka o bɛɛ n'a ta a ka kampaɲi in taabolo ka fisa demokratiw ka senatɛri ka kumafɔ la. Ami Klobuchar, ABC jabaraniso nka jamuka in senfe.
She has ignited the country. Aye jamana starting in Philadelphia.
Kadam na Philadelphia, fo katabla Wisconsin. Aka nyonye ba senfe Arizona, moko ba tani nduru niko bora ka kokromado. Ba obi moko ba fe kata nyede. San Francisco, ka nyonye manaban Kamala Harris be segikana Karim Natala Washington. Okofe ani jamana kuntiki Joe Biden kakanka ɲɔgɔnye b'a dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ Maryland. Donald Trump fana ka kan k'a ka baaraw taabolo fɔ Etats-Unis sɔrɔko kan araba nata la. Ashen Caroline Sahel Yanfana.